A Melta Production.
Team Good Music. Melta Production. Inform, dance on the beat. Pick up my phone now.
Girl, you so fine the way
it's
you
dance on the beat. Yanni for your love.
Oh, you so fine. Baby, don't put him on our way. Sababu sabi, sababu sabi. Come on, da gachi sache. Tell me when are you coming along. Tulia kubi koko na we. And that's the reason why I'm singing this song. Habani gaba kufata no matter what them achata. Zesidia kweta vayo muma zina gantima. Baba mundo hito himu vya kapego bembese. Neba tege mitego bakule mese.
Baby na we jangu.
Osana wa profesa.
Omutima kukubanya.
Olo njiga njiga mapesa.
Mkuita mwangu.
Anajuma sala puresha.
Eno wafune banja.
Yamde vya kutesa. Hamasuko marundi gari mwaka ntukari.
Kama my baby baby.
Gari mwaka ntukari.
You are my baby baby.
Gari mwaka ntukari.
Money, I am down for your love. I'm on money, just going for your love. She come from Rwanda, her name is Brenda. Oh no, I found the window. She got a lippy lippy tam tam. Oh no, we are for love, you're not saving for the love. Never to know Lila, and to know Zanechisa, yeah. Baby na we jangu.
Osana wa profesa.
Omutima kukubanya.
Olo njiga njiga mapesa.
Mukuita mwangu.
Anajuba sala puresha.
Eno wafune banja.
Yamte vya kutesa. Hamasuko marundi. Gari mwaka ntukari.
Kama my baby baby.
Gari mwaka ntukari.
You are my baby baby.
Gari mwaka ntukari.
Ulio
tusa. Uchi wato muli mwaka ntukari.
Kama my baby baby.
Muli mwaka ntukari.
You are my baby baby.
Muli mwaka ntukari.
Baby baby.
Njagala kukuteleza abakugamba kobo jeno ngobalopa. Ebya itana vyo sija kubinonoza. Nse kutate na wana wasoka.
Girl do it for me like dirty. Nangendi doni, don't swaggy. Shake it for me, non-stop. Me go shower you money like nothing. Do it for me, non-stop. Nangendi doni, don't swaggy. Shake it for me, non-stop. Me go shower you money like nothing. Baby na we jangu.
Osana wa profesa.
Omutima kukubanya.
Olo njiga njiga mapesa.
Mukuita mwangu.
Anajuma sala puresha.
Eno wafune banja.
Yamte vya kutesa. Hamasuko marundi. Gari mwaka ntukari.
Kama my baby baby.
Gari mwaka ntukari.
You are my baby baby.
Gari mwaka ntukari. Bulido tusa. Uchi wato muli mwaka ntukari.
Kama my baby baby.
Muli mwaka ntukari.
You are my baby baby.
Muli mwaka ntukari.
Baby baby.
Njaga